za Sheikh Ibn Baz ebyokuyiga okuba mu fatwa za Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala twala barwaki twasalawo okubanga tutunuulira fatwa za Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala naye bwe twagenda tugenda mu maaso ne darus nalabanga kya buvunaanyizibwa okubaako ne ahadith zetuyiga mu darusi yaffe era ne tugamba n'okugamba kyetaagisa okubanga abali mu darusi bazikwata waliwo baganda baffe abali ebweru wa Kampala abampeereza messagi nga bansomera haditha ezo ku masimu n'abalala bali bweru wa Uganda ekiraga nti ddala bo bagoberera ekyo kye twasalawo okubeera nga tutambulirako na olwaleero tugenda kutunuulira hadithi ssatu mu darusi ya leero lwaki ze tugenda okutunuulira tugenda kulaba lwaki ze tugenda okutunuulira tuziggyemu ebyokuyiga mu bufunze dakiika ntono tugende hadithi esooka hadith ya Abu Huraira eri mu kitabo kya Muslim egamba nti man taaba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taaba Allahu alayhi nzira mu hadith awandika jiwandike ntono nnyo naye nene nnyo man taaba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taaba Allahu alayhi nalaba yajiwandika yenne yenenya ng'enjuba tennaba kuva bugwanjuba nga egwa ebuvanjuba taaba Allahu alayhi Allah kirizwa okwenenyakwe eyo haditha esooka njiddamu man taaba yenne yenenya قبل أن تطلع الشمس من مغربها جنجوبة النبك فبوانجوبة نجوا إبوانجوبة تاب الله عليه الله كريزوك وين يأوي رواه مسلم يقول الإمام مسلم انت قلت يا حديثة سوك حديثة يقول اقام بويتي يقبل الله توبة العبد ما لم يغار غيره الله كريسوك وين يقومد ابانغا ومد اليامل انغا تنبا كتانك قيريتنا ابانغا ومو يتقنبا كتوك مدوكولي obanga tannaba kubeera nti ddala laba kubonera obwokufa obukakasa nti agenda kufa njiddamu naye omulundi ogwokubiri hadithi ya Abdullah bin Umar eri mu kitabo kya Tirmidhi sunanu Tirmidhi egamba nti yaqbalu llahu taubata labdi Allah kkiriza okwenenyaku omuddu maalam yugharu ghiru ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnaba kutuuka mu ddookooli Allah akkiriza okwenenyako yo hadithi yakubi hadithi zino ebbiri zikwatagana zitya era zirina mugaso ki erifa abatandise omwaka omupya. Sokera ddala manya kyomukkiriza buli lwayongerwayo akabanga obulamu buno obw'ensi, ekyo kimwongera okweteekerateekera olugendo lw'okusiikana Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tamanyi kinaabaawo nkya. Abatandise bbiri abiri mu ena mubw'omulimu abatagenda kutuuka wadde mumakkati gaayo, era mubw'omulimu abaafudde mu lunaku olusooka. Twayingira omwezi gwa Ramadhan emabegako, lwayo lunaku lwakusatu, ebatugamba nti Sheikh Abdul Hakim Sekimpi mulwadde. Twali mu darasa ku William State, bamututa mudwaire ekibuli. Olwokutaano olunaku olusooka mu Ramadhan nali ngenda kusaaza mbarara, omusiraamu eyankubira essimu yali Saudi Arabia nga Sheikh Sekimpi afudde. Yafa olunaku olusookera ddala mwezi gwa Ramadhan, naye nga nkakasa naye yali yeteekerateekera mwezi gwa Ramadhan ogw'okugusiiba. Oyo naafiira ku lunaku olusooka, eriyo n'abaafiiridde ku ntandikwa y'omwaka yennyini. Ekikulu kiki gye tuli? Ekikulu gye tuli okubanga tumanya ensi eno ebbanga lye tugenda okumalako ttono. Bwe limala okubeera nga ebbanga tugenda okumala ku nsi ttono, tulina okubanga buli kaseera ke tulina mu yo tukalongoosezaamu, ntegereka, okusinziira ku bwetaavu bwaffe. Waliwo abantu ng'obwetaavu bwabwe bwa kulongoosa nzikiriza zaabwe bawona okubeera muli olubeerera. Yo gurupu eri mu bantu abakyagenda mu masabo, abakyasamira, abakyakkiririza mu buwangwa obwa shiriki, abatannaba kuyingira busiraamu, abo okuwona kwabwe kusiramuka. Ne wabaawo abantu nga kye beetaaga kuva ku mazambi agakyabalemye, nga mu kaseera kano ke bafiye nga keeyongeddeyo k'ennaku, balina kukakozesa mu kubeera nga balwanagana n'okuva ku mazambi agakyabalemye okuvaako. Ne wabaawo abantu nga bakendeevu mu mirimu egya sunna, tebakola nawafirala ibadaati, naba akaseera kano ke balina balina okulaba nti babaako ne kibongerako, obaoliawo ne bakisinkana ekyanga kirimu ebigenda okubayamba. Ntegereka bulungi, nzirayo ku hadiisi ebbiri ze nsoose okusoma, esembayo nga gibasomera baa ziri ssatu, ziba ziwera munaana zennyini ndakikanga ttaano. Tugenda kuba wano, tugenda kumaliriza eddarasa insha allahu taala. Ekisookera ddala, hadiisi esooka egamba nti man taaba yenna eyeenenya, yenna akola ki? Qabla an tatlua ash-shamsu min maghribiha, ng'enjuba tennaba kuva bugwanjuba nedda ebuvanjuba. Erimu ebintu bisatu. Ekisooka, erimu okulaga mubonero bw'enkomerero obunene mulimu enjuba okuva ebugwanjuba n'egwa ebuvanjuba. Ekyo bwe kirirabika kagenda kuba kabonero akalaga nti enkomerero etuuse. Era okwenenya kw'abantu n'okukkiriza kwabwe Allah tebikyalina makulu oluvannyuma lw'akabonero ako. Nabi kyabaga nti eyeenenya nga tekannaba kulabika akabonero ako, Allah akkiriza okwenenya kwe.
ntagara ki
mumfunye amakuba agokubere hadithi etegeeza ti okwenenya kusaidia abantu bonna ti abantu bonna munsi yonna okwenenya kwabwe kukkirizibwa ebbanga lye balina liri wakati waabwe n'okukkirizibwa kw'okwenenya kwabwe liri wakati wa w'ekiseera kyabwe kibalimu kino ekyobulamu gamba likomekereza nakukola ki ebbanga ly'okwenenya kwabwe likola kitya ly'okukkirizibwa kw'okwenenya kwabwe likomekereza nanjuba kukola ki kuba bugwanjuba nga egwa ebuvanjuba kubanga kamu kubonera bwenkomerero obuki obunene omuntu bw'atunuulira ebbanga lyakabonero ako kuba waliwo obubonero bwenkomerero obutono oli kye tuyita alamaatu saati sugura obubonero bwenkomerero obutono wa alamaatu saati kubura obubonero bwenkomerero obunene obubonero bwenkomerero obunene akamu kubwo omuntu bw'atunuulira obutono tebunaba kugwayo kiba kitegeeza nti ayinza okulowooza nti ekiseera kikyali kiwanvu kyagenda okumala ku nsi tobe kiteetagisa kwenenya mangu n'enkomerero terinaba kutuuka niye waliwo ensonga bbiri muntu zalina okumanya ti man maata yenna afa faqad qaamat qiyamatuhu enkomerero yeeba emaze okuyimirirawo yenna afa enkomerero ye eba emaze okuyimirira weetya aba atandisa olugendo olumutuusa ku nkomerero oyo aba takyalindirira kabonero kanjuba ako kaba kakwata kuba naabakyali abaki abalamu abayinza okubeera nga kabasiŋŋaanawo ntegereka ekyo kimu kyokubiri awamu n'ekyo tetumanyi ffe lirwa ogenda kufa akaseera kituuka butuusa ekiseera bukya kumakya ng'oli mulamu ne buziba ng'oli mu ttaka okufa kusobola okugwako obugwi kibwatuukira mbaddeeko eyo olwaleero ne ndowooza ku musajja yabeera nga ku nnabugabo bamuyitanga Nsibirwa Haji Nsibirwa yali mu speya tundanga mipiira ne nzijukira nti yafa yali musajja w'amaanyi yafuna ku sente waliwo amumanyi mbali wano era ng'afaayo ku busiraamu rahimahullah tayinza kubanga yaweza emyaka egiwera 5 oba 6 obulamu yagenda nokyo bukyabukya okufa nekukuvumbagira nebazaayo njole kitegeeza ki twolina okwenenya nga obudde bukyakola ki buli kaseera koofuna laba nti oba n'enkyukakyuka mu bulamu bwo ekuyamba okutuuka eri Allah subhanahu wataala ngaosibidde ntegerekesa bulungi ekyokusatu bw'owuliriza hadithi eyinza n'okuyungula amaziga mu maaso era n'omanya nayo nti ddala bigambo bya nnabbi si bigambo bijwete bigambo bitono nnyo naye birimu mesaji eraga nti Allah subhanahu wataala musaasize eri abaddu be okubanga yassaawo okwenenya n'akuwa ekiseera kiki kiwanvu era n'ategeeza n'abantu tikukoma wano ntegerekesa bulungi munfunye ekirabikira mu hadithi eyo hadithi eyokubiri eyo hadithi ekwata ku kwenenya kusaidiya abantu bonna mu nsi yonna kukoma ddi mukitegere hadithi eyokubiri egamba nti yaqbalu llahu taubata alabdi ma lam yugharghir Allah Kristo okwenenya kw'omuddu ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnaba kutuuka mu ddooko oli. Eyo hadithi erimu ebitundu bisatu. Ekisooka eraga eyogera ku kwenenya kwa buli muntu sekinoomu kukoma ddi, okukkirizibwa kw'okwenenya kwa buli muntu sekinoomu kukoma ddi. Era eraga nti omuntu alina ebbanga, ebbanga ly'okwenenya oba okwenenya kw'omuntu kukkirizibwa ebbanga lyonna kasita abeera ng'omwoyo tegunnaba kutuuka mu ddooko li, nga tannaba kulaba ku bubonero bwa kufa. Naam, hadithi ewagirwa ne aya erimu suratu An-Nisa aya ey'ekkumi n'omunaana egamba nti walaisati taubatu, tekuli okwenenya okukkirizibwa, lillazina yamaluna sayiati, ku bantu abakola ebikolwa ebikyamu, hatta okutuusa idha hadara ahadahum almaut, okupola okutuuka kw'omu ku bo qala inni tubtu al'an, n'agamba nti neenenyeza kaakati. Okwenenya okwo tekukkirizibwa ng'omuntu amaze okulaba ku bubonero bw'okukola ki. Kyabagamba Allah nti walallazina yamuutuuna hum kuffaar, tekuli okwenenya okukkirizibwa ku bantu abafa nga bakafiri. Kyategeeza kyeki? Abakafiri bamala okufa basaba okudda ku nsi, kwekwenenya kwabwe balongoosi. Kyagati ulaika atadna lahum azaban alima, abo twabategekera ebibonereza ebiruma. Ntegera kisaburungi munfunye hadithi eyogera kukwe okukkirizibwa kw'okwenenya kwa buli muntu sekinoomu kukoma ddi. Naye omuntu ayinza okugamba kijja kwenenya okufaana kumuvumbagira atannaba kwenenya, oba n'alaba ku bubonero bw'okufa n'akakasa nti agenda kufa alyoka alangirira okwenenya mu kiseera kyekutakkiririzibwamu. Njagala mbawo abantu ba miteeko esatu, babamu ba mulembe guno ng'omu wa mulembe ogwayita Firaun alaihi llaana, yajeema neyeyita Katonda n'akola effujjo lyonna, naye bwe yali agoberera Musa n'abagoberezi ba Musa ayingira mu mazzi, Allah Musa bwe yakuba omuggo ku mazzi ne gukola amakubo kkumi n'abiri n'ayingira mu mazzi ng'agenda abagoberera abatuuseeko obuzibu. Oluvannyuma nga bamaze okusomoka batuuse n'emitala, Allah n'alagira amazzi ne geegatta, amazzi gaba gamutuga, alaba amantu naganzikiriza annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil, zikiriza nti waliwo ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okujja gwe bakkiriza abaana ba Isirayiri, wa ana min almuslimin, nsiramu sekati. Allah yamugamba atya? Al an kaakati weenenya, wa kad afaita qablu, nga wajeema olubereberye, wa kunta min almufsidin, n'oyonoona n'oyitiriza, falyauma nunajjiika bibadanik litakuna liman khalfaka aya, litakuna liman khalfaka aya, olwaleero ngenda kuwonya n'omubiri gwo abantu bakulabireko. Naafa maiti ye neerabika, eriko n'ebigambo bingi ebigambibwa nti gyeri emisiri ebiyinza okubeera nga obukakafu bwabyo bwetaagisa okwetegereza maiti yeyo basiri. N'ekyokuyiga ekirimu tiyaweebwa chansi yakukkirizibwa kwenenya kwe olw'ekiseera okumukola ki, okumuggwaako. Abanga abajaganyiza oluvannyuma lw'omwaka okuggwaako ne mukuba enduulu ne mwekulisa omwaka ne muyingira omupya, ekiseera kyammwe kyakendedde kye mulina okumala ku nsi. Naye omukisa gwe mulina temukyasobola okukyusa. Ebbanga lye mumala nga obulamu bw'omwoyo bukyali mu mubiri gwammwe, era nga tegunaba kutuuka muki muddookooli fa tekunaba kutuukira ddala kubatuuka temunaba kulabira ddala kubonero wakufa. Abange mulina omukisa mugukozese kubanga guyinza okubanga guno gwe mwaka ogusembayo. Naam, ngenda kuleeta omusajja owookubiri. Abawarabu bamuyita Muammar, Muammar Al-Qaddafi. Waliwo enjolo kati wa Muammar Al-Qaddafi, maama Gaddafi bamuyitanga abantu, ne Saddam Hussein. Abo baali basajja b'amaani naye nga balina obuzibu mu ddiini yaabwe. Saddam Hussein hatta bamanyi baamukaafuwazaako nga bwe bakaafuwaza Gaddafi, kusinziira ku kibiina kyeyali akole, ekimu ku bibiina bye yali alimu ekirimu pulezidenti wa Siria olwaleero, ng'abamanyi balaba nti amazhabu gaakyo gajja omuntu omubusiraamu. Saddam Hussein n'afuna omukisa yakola ki? Okukwatibwa kwe mukkome, okukwatibwa kwe n'asibwa mu kkomera n'attibwa Karabba gwali mukisa. Yafuna akabanga akakola ki? Akeenenya, eita naba kusabwa nkomerero, kagati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, shahada najiza. Naam, nafuna omukisa era asubirwa okubeera nga yawona, newankubadde nga eriyo abagamba nti ebyo byali bya bulimba bye yali akola, naye okusinziira ku ffe abantu kye tulamula tulaba nga yafuna omukisa. Ntegere kisabu kyekisooka. Nebaayo omulala ataafuna kaseera ako ye Muammar Qaddafi, maama Gaddafi. Gaddafi yakulembera Libya okumala emyaka egiwera 20 ameka, ana mwebiri Nawawi yawangala emyaka ana mwetaano rahimahullah. Gaddafi yakulembera Libya okumpi okwenkanankana n'emyaka nawo bejewangala ku nsi kuno, n'awandiika ebitabo bya irimu ebitogerekeka, Riyadu Salihin, Sharhi Sahih Muslim, ekigambo kibeeta Al-Majmuu, nga asharaha ekitabo kya gundi kya Abi Ishaq Ashirazi n'ebirala. Nawabi emyaka 25 girimu ebitabo bingi n'irimu nyingi. Gaddafi gyeyakulemberera Libya, emyaka gyeyakulemberera Libya gyalimu bingi, hatta waliwolu yatuuka mu ddaala nga abamanyi balaba nti takyali muki, takyali musiraamu, era tebamutarahama. Bamaseeka bangi tebatarahama Gaddafi, tebagamba nti Allah musaasire, tebakyogera, basirika busirisi. Naye mu mbeera eyo abasajja baamuzinda, Allah yamuleetera embeera abantu ne beekalakaasa baatasuubirangako. Nalowooza nti ajja kubasobola, ne bayambwako ab'amaanyi okutuusa bye yalaba nga takyakisobola, n'asala wadduke, n'akwata olukisa lugenda lw'emmotoka n'ayolekera yali agenda mu ggwanga lya gundi, waliwo eggwanga eriryawo enerabidde erinnya. Aba agenda abasajja ne bakuba emmotoka ez'emabega ne bakwaniza omu maaso, n'amanya nti kati kaweddemu, n'afuluma mu mmotoka ne mundu ye n'abantu abatonotono. Abayakafuluma mu mmotoka, abavubuka abamunoonya ne batuuka, Nsamba Gere MP bakama baabwe tebannaba kutuuka, ne bamukuba amasasi. Njagala okubabuuza ekibuuzo abaliwa, olowooza Gaddafi yafuna ttayimu egamba Allah nti neenenyezza bye nkoze ekiseera kyonna mu bulamu bwange, oba yafuna ttayimu egamba nti ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah, nga Saddam yagifuna? Olowooza yafuna ttayimu? N'olwekyo buli afuna ttayimu, buli afuna akaseera kagubeera omwezi gumu gwo Allah gwakwongeddeyo, akaseera kakozesa. Beera nga buli Masoudi bw'agamba, kyekimu ku bintu ebisinga okunnakuwaza, bwe lunaku lwonna Allah lwampadde enjuba n'egwa nga nkyali mulamu naye nga sirina kyenyongeddeko mu ebyo ngenda okwanjulira Allah subhanahu wataala. Ntegereka ebitiibwa, munfunye ab'ebitiibwa, sembyayo bano mubawulirize.
tusome hadithi esembayo tugende kubanula esiba tujja kumaliriza 8:5 naye ndabanga obuddo bweyongeddemu katono nnyo. Omusajja omulala abantu abalala baali ku lyato enda kuleeta banamuteeka ebiri, mujjukira eryato eryalikawo abadigize baaliyitanga batya? Ani? Boat cruise? Mviani? Templari? Kempla? Webaaliyitanga. Naye eri eryato mukube kifaananyi kati abantu baaliriko nga balya bulamu, abawala babasinira bamya myenge bali batya, eritandika okunywa amazzi okusibanga bali mu mazzi. Olowooza nti bafuna taimu eyenenya? Era abalala abaalabanga banywa amazzi batandika okunywa amazzi, olowooza nti bwe baagamba Allah abayinza okubanga baakirowoozaako? Abasiraamu boolya bwe baagamba Allah nti wenenyeza yakkiriza okwenenya kwabo? Teyakukkiriza. Lwaki kwenenya okw'obwannaakola ntya? So si kwenenya okwokukola ki? Okwesalirawo. Nabbi kyagamba nti yaqbalu llahu taubata labdi ma lam yughar, Allah akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnaba kutuuka mu dduuka oli nga tannaba kulaba ku bubonero bwa kukola ki bwakufuna amaaso ge. Nina abalala be nalaba okuba obudde bunkutte baali jindi sayidi yembaale, baalinya emmotoka nga bagenda ku mukolo, enkuba n'etonnya nnyo, nezaali biseera bya nkuba, ekkubo ne amazzi ne gayita mu kkubo, naye nga waliwo omugga sayidi ne sayidi. Eyali avuga emmotoka Land Cruiser ndowooza supercustom, n'alowooza nti emmotoka olw'okuba y'amaanyi ejja kuyita mu mazzi. Abaali emitala abaali batunuulira emmotoka neyingira amazzi neetandika okulwanagana n'amaki n'amazzi okutuusa amazzi lwe gaagitwala. Gaba gakitwala bane babuukako ne bagwa mu mazzi. Abasinga obungi abaali mu mmotoka eyo baakola bati kuliko abaawona, bonna baafa. Omusajja yali alinza nga tukhalaasi kaseema oloka nti tukhalaasi, mmotoka eyo nagisindikira abavubuka warabu basoli tusoma nabo ne baga nti mutunuulira akaseera akasembayo, allahzatu al-akhira, kaseera akasembayo eri abantu bano lahaza esembayo, basobola ogifuniramu omukisa ogwenenya mubaali obubi tebagufuna. Olwekyo buli ekiseera lwokifuna ne Allah n'akuwa obuwangaazi, labanga ekisinga obukulu kyotunuulira mu kiseera ekyo kwekwenenya ng'obudde bukyakola ki, nga bukyali, nga n'okwenenya kukyakola ki, kukyakkirizibwa. Kyoba ofuna mu ntandikwa y'omwaka kyoba otunuulira ntegere sembyayo hadithi eno yajjayo byonna bye mbadde njogera. Hadithi ya Abu Huraira nayo eri muttafaqun alayhi, yagatibwako Bukhari ne Muslim. Eyina enjogera ya Bukhari ne ya Muslim egamba bweti, yagamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yatamanna ahadukum almauta, omukumwe teyegombanga okufa, imma muhsinan falaallahu yazdaadu, teyegomba okufa ayinza okubanga abaddemu abo abakola obulungi nayongera okukola obulungi singa Allah muwa obulamu n'amwongerayo akaseera, wa imma musian falaallahu yastaatibu, asobola okubanga abaddemu abo abakola obubi naalongoosa. Kitegede omukumwe teyegombanga okufa, lwaki? Teri afa n'ayongerako era teri afa n'akyusa. Ntegere eyo enjogera ya Bukhari. Enjogera ya Muslimu erina amakulu amalala amanene egamba bweti la yatamanna ahadukum almauta,
omumwe teyegombanga okufa wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu era takusabanga nga tekunnaba kumutuukako wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu era takusabanga nga tekunnaba kumutuukako nti nandifudde olw'obuzibu bwayinza okusiŋŋaana obwavu obulwadde n'ebirala kyavaale nabbi agamba nti annahu idha maata bwabeera afudde enkata amaluhu emirimu gyagikutukawo abatakyalina kyasobola kwongerako wa innahu la yazidu almu'mina umuruhu illa khayran wa innahu la yazidu almu'mina umuruhu illa khayran omukkiriza obuwangaazi bwe tebumwongera obulamu mwongera bulungi omukkiriza obuwangaazi bwe bukola butya mumwongera kiki nziramu enjogera ya muslim egamba nti la yatamanna ahadukum almauta omumumwe teyegombanga okufa wala yad'u bihi takusabanga min qabli an ya'tiyahu nga tekunnaba kumutuukako olw'obuzibu bwasanze annahu idha maata inqata amaluhu kubanga bwafa emirimu gye gikutukawo abatakyalina kyasobola kwongerako wa innahu la yazidu almu'mina umuruhu illa khayra omukkiriza obuwangaazi bwe tebumwongera wabula bumwongera buki bulungi ekyo eyafunye omukisa omukkiriza buli lwayongerwayo akaseera kullama zdaada umuruhu izdaada istidaaduhu lil akhira buli obuwangaazi bwe bweyongera yeyongera okweteekerateekera enkomerero yeyongera okwetunuulira waawali obukendeevu aterezeewo waawa ateekeddwa okubeera ng'ayongerako ntegerekesa bulungi munfunye ebyo njagadde okubeera nga tuyigolwa nawaawe bwe yali aleeta hadithi ezo mu riyadu saalihin abanaagenda ne muziraba yagamba bwati mulyangu yagutuma bwati aga nti baabu karahiyati tamanni lmauti omulyango ogulaga nti kitamwa okwegomba okufa bisababi burrin nazala bihi olw'obuzibu obutuuse ku muntu wala ba'sa likhawfi lfitinati min addiini naga naye kikkirizibwa singa omuntu atunuulira ebikemo singa wabaawo ebikemo nga bisobola okutwala eddiini y'omuntu olwo omuntu akkirizibwa okusaba okufa olw'okukuuma eddiini nawe bwatyo byagamba naye omuntu akkirizibwa kusaba kufa olw'ebikemo olw'ebizibu ebiyinza okutuuka ku muntu ebyaki ebikwatagana n'obulamu bwaki bwensi ntegere kise njagala kubuuza kibuuzo nkibuuzamu kati ekibuuzo kigamba kweno hadithi kiramulwa kitya omuntu okusaba okufa kikkirizibwa omuntu okusaba okufa oba tekikkiriza tumalirize kyetusembyayo ekyo okusinziira wengisome kikkirizibwa ekyo kijeewa okulaga nti kikkirizibwa sembera wano haditha egamba ti la yatamanna ahadukum almauta omumumwe teyegombanga okufa wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu takusabanga nga tekunnaba kumutuukako enjogera ya muslim erimu ebigambo ebyo jabagamba nti annahu idha maata kubanga bwafa inqata amaluhu mirimu gyegikutukawo wa innahu la yazidu almu'mina umuruhu illa khayra omukkiriza obuwangaazi obumwongera bulungi bwere nawawe nagamba nti omulyango ogulaga nti kitamwa ku muntu okusaba okwegomba okufa okukolaki kwegomba okufa bisababi durrin nazala bihi olw'obuzibu obumutuuseeko bwafunye au bato bwagambe kyagenti wala ba'sa
li khawfi alfitna fi ddin na yetewali obuzibu singa omuntu asaba okufa oba yegomba okufa singa wabawo ebikemo byala abantu bisobola okutwala eddiini ye oba okukuuma eddiini ye aleme kufa nga afiiriddwa eddiini ye ayinza okukkirizibwa okusaba okukola ki okufa oba okukwegomba ntegereke bwatu bagambe nawabwe ekibuuzo nekigamba ewaffe kikkirizibwa ku muntu okusaba okufa kyebabuuzizza awo nja kutegeera ni mudarasa mbaddemu nina emikono esatu tandika nono muganda wange dakikolinaemu oba obutaweera salaamu warahmatullah wabarakaatu tokkirizibwa kubeera ngaosaba okufa okusinziira ku ki anti nawawe bwe yali aleeta omulyango yagamba nti kitamwa lwaki yagamba nti kitamwa okutamwa okutamwa okugamba nti ekintu gundi kitamwa mu ddiini n'okugamba nti ekintu gundi kiri haramu birina njawulo ki bwe tugamba nti ekintu gundi kitamwa muddiini na tuba tutegeeza ki era bwe tugamba nti ekintu gundi kiri haramu onfunye sokoleke na ekitamwa tekiba kirungi naye kiyinza okukkirizibwa inda lhaja wabeerawo obwetaavu omuntu alina obwetaavu bwayinza okusiŋgana nakkirizibwa okubeera nga akkirizibwa okukikola kibula bagambye nawawi kyokujjako singa omuntu atya ekikemo kyonna alaba nti wabaawo ebikemo ebiyinza okubeera nga byolekera eddiini ye akkirizibwa okusaba okufa oba okukwegomba kubanga aleese namula egamba nikikola kitya kitamwa ku muntu okusaba okukola ki olw'obuzibu obukoze butya oba okukwegomba obukoze butya kumutuuseeko kiba kiri bwe kitu kifaanana na akitegeeza nti enamula ya nawawi okusinziira ku hadiisi zina ebbiri hadiisi eno yennyini tuleese enjogera ya bukhaari neya muslimu olabanga ekituufu kugamba nti kiri haramu oba ekituufu kuba nti kiri haramu oba kuba nti kitamwa kirina kubeera kutamwa kakati ekituufu kiri nti kiri haramu newankubadde nga nawawe yagamba nti kitamwa lwaki okwegomba okufa kiri haramu oba okusaba okufa ibuni uthaimini yagamba rahimahullah nti wannahyu litahrimi n'okuziyiza kwa kulaga bwa haramu bwakyo lianna tamanni almauta kubanga okwegomba okufa fihi shayu min adami rida biqadai llah mulimu embeera ey'okubanga omuntu oyo tasiima kusalawo kwani kwa allah nakuteekateeka kwa allah mugenderere abantu abeetuga lwaki beetuga beetuga lwabutakkiriza kadari abantu abeetuga bemulabanga beesibyemu emiguwa ng'oggyeeko abasindikiro shayatini ne zibafuulanga abalalu ne beetuga kubanga abeetuga balimu ebiteeka ebiri waliwo abeetuga nga babasindikidde shayatini ne zibafuulanga abalalu ne bakola ekintu nga tebakikola batya nga tebakitegeera bo webali ne babaawo abeetuga nga beetuga oluvannyuma lw'okuba n'ebirowoozo ebingi ennyo ku mbeera y'ensi oli asobola okubanga mugumba nakisobola kubeerawo mu nsi nga siina mwana na natakkiriza kugera kwa allah subhanahu wataala oli asobola okuba nga mwavu tisobola kubeera mu nsi nga ndi mwavu abalala bagagga oli asobola okufuna obulwadde ne bumukwata sisobola kubeera nga ngumiikiriza obulwadde okunuma webuti so omukkiriza alina okugumiikiriza kukugera kwani olwekyo okwegomba okufa n'okusaba okufa kiri haramu ntegerekese bulungi mumbeera ekolaki efana na bwetyo tikirimu obutasiima kugera kwani n'obutaguminkiriza okugera kwani Sheikh Kagamba ntegera kitabonzi olwo tumaliriza tugamba nti abantu mukwegomba okufaanimu emiteeka esatu oba ebiri teeka ogusooka abeegomba okufa era abasaba okufa oluvannyuma lw'okulaba ebikemo ebyolekera eddiini yaabwe ne balaba nti singa basigalawo ku nsi eddiini yaabwe basobola ogifiirwa ale ekyo ekyomuwendo ekisinga okubeera kyekyobugaga kyebasinga okuba nakyo ekyo kikkirize na ekyokubiri abantu abeegomba okufa olw'ebizibu by'ensi ebiyinza okubatuukako ng'obwavu obulwadde obugumba n'ebirala na ekyo tekikkirizibwa olw'okuba kirimu obutasiima kugera kwani n'okugumiikiriza ku kugera kwe okugumiikiriza kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kiri waajibu kyabateeka abakkiriza bagumiikiriza kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala nabanyumirizaako na hadithi gyenabasomera ey'omukazi eyali agw'ensimbu najjawo nabiso sallallahu alaihi wasallam byamugamba nti genda wekke kubanga ogw'ensimbu wabula yamulaga nti singa agumiikiriza ku kigezo ekyo kyalimu n'atamusabira n'agumiikiriza bugumiikiriza Allah ajja kumwejjana azinaga ngumiikiriza omuteeko ogwokusatu mu bantu naam teeka ogwokumeka gwokusatu mu bantu tuyinza okuguleeta nga Maryamu ngaani nga Maryamu yeegomba okufa mittu qabula hatha aya egamba ete mu suratu Maryamu tusobola okugamba nno ekiyakola kiri haramu kibeera nga sheekha akitunudde nti omuntu akikola aba agendedde mu mbeera yakuba nti takkiriza kugera kwa Allah subhanahu subira nekya Maryamu kiyinza okuba kyalimu kyali kirimu ekikemo kyeddiini abantu bagenda kumwogerako nti yazadde omwana ow'obwenzi tujja kukyetegereza ekyani ekya Maryamu kyo kigwa mu muteeko ki kubanga naye ayina ebigambo byeyakozesa ng'azaala nabi isa alayhi salatu wassalaamu oba kisigala nga tutwala ekigambo kya Nawawi okusinziira ku bigambo bya Maryamu oba ekya Maryamu kyalina ensonga ez'enjawulo n'ennamula yaaki ey'enjawulo ntegera kisa bulungi ebyo njagadde tuyige olwaleero njagala tumalirize bwa obudde bwobuweddeyo nabadde njagala mbukomye wano omusajja n'atunuulira wano n'aseka ne mmanya ekimusesezza naye ndowooza okuseka kwe nekubeera nga kwatuukiridde amanye nti sisobola kumalirizamu obwo obudde olunaku lumu ajja kulaba nga mmaliriza mudakiika kkumi awo nekyo nga nze atudde wano mu kiseera kyo nina ensonga zeyina okumaliriza nga zeetaaga obudde naye subhanallah ddala soba oyagala ebe nga ennyikira ekibuuzo byakuyiga kibye tufunye mu hadithi zino essatu okusookera ddala nsaba muzinsomere nga mutujja omumalirizo zinsomera mumbuulire ebyokuyiga tugende hadithi gye twatuuse okusoma mugisomere wamu egamba nti man taaba qabla an tatlua ash-shamsu min maghribiha taaba allahu alayhi rawahu muslim yenna eyeenenya ng'enjuba tennaba kuba bugwanjuba ng'egwa ebuvanjuba allah akkiriza okwenenya kwe kati mugiddemu emirundi ebiri tewulira maloboozi awo abalala basiriseemu qabula an tatlua ash-shamsu min maghribiha taaba allahu alayhi wali wajikutti nze nna hadithi zennakwata nga nzijja ku lulimi lwa sheekh Abdulkarim Ssentamu nga tiziwandiisa naziwandiika kuba nali muvubuka muto era nzisoma situnudde eyo waliwo gye nnakwata nga gisome ddaawo dakiika egyo nga nakatuuka nze okusoma ewuwe nenjikwata n'okutusolayiro endi ku mutwe n'endala nyingi kisoboka bulungi abavubuka abato okuwulira hadithi n'ogikwata na hadithi endala eyo yesoka eri mu kya muslim ya Abu Huraira ayokubi yaqbalu Allah tawbata al-'abd ma lam yugharu ghayru Allah kirizo kwene nyako muddu ebbanga lya malango omwoyo tegunna bakutuuka muddu okoli mujidde mwezi amalowoozi matono gempulira enkakasa ojja gitegeeza n'abeeka yaqbalu Allah tawbata al-'abd tuddemu ما لم يغار غير يغار غير يغار غير نعم يقبر الله توبة العبد ما لم يغار غير الله كرزوك وين يكو مدو ابانغا لي عمالا وميتبو النبا وتوكا مدو كول تقرأك سي ايه اكوبي نكاسة سابني هادي ولي الدكات يكون غيرو جدا ايه اكساتو ايه لا يتمنى احدكم الموتى نعم يا أبو هريرة إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب فلعله يستعتب يا أبو هريرة لا يتمنى نون يركش الله لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا وإما مسيئا بالهمزة فلعله يستعتب همكم متيغوما وكفا تواشي صورة كبانغا لنبابد بكرة برونجي لا يونجي ركرة برونجي وبا صورة كبابد بغا بكرة وبي نارونغو سنيني رواية يا مسلم لا يومجي فواتي نكورو نيري مويد قامل بكرو لا يتمنى أحدكم الموت تدم ولا يدعو به من قبل أن يأتيه أنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا
قلنا مجيسة قلت وإن رياض الصالحين وإن رياض الصالحين ne mu Bukhari ne Muslim eno ya Muslim ojajisingana ne ya Bukhari yakola shi yakusingana njukana ya Bukhari barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam katibi yako iga tie tufunye obufunze mu hadithe zo nesatu babiva mumwe twagale byo kuiga bisatu naam kisoka naam Allah kirizo ko yana nyako muddu ngomo yote kuna wakitu kama doko wali waraka Allah fika naam omuntu afudde abata inayo mukisa mulala ukuongela kumirimu je oba okuchusa eche chamule mo okuchusa gachari mulamu naam chakubiri naam wanji omuntu anyo kwene nyanga achari mulamu gachari nekisela echo kwene taina bwadde kumala kumukwata alioke yenenye eyayogedde ko yosimuwa naam naam wa naam naam wacha tukirizwa kusaba kuforwa ensonga oyinza okuba wadde okola bulungi noyongera ate oyinza okuba wadde okola obino okolotya norongosa naam omaze waliwo omuganda wange Umazeno usazamu. Waba chogede. Naam. Okusawa okufachita mwakozi singa wali uo. Enso ngange kwa takudini. Tugami nechigame kisingo kubele chitufu. Yachokubanti okusawa okufa. Na okwego mbo kufachili haramu. Ntegereka. Wansonga chi. Chirimo okutamwa. Chirimo okola chi. Okutamwa. Kugera kwani obutabera mmative eri Allah subhanahu wa ta'ala mukusala wako nokuteka teka kwe naam Allah takkiriza tauba eyekibwa atukira okufa kukutwala eyekibwa atukira yagala okitegeka ekigambo sobola okuba eyekibwa atukira naye nga omwoyo tegunaba kutuuka mu ddookooli takkiriza tauba yakibwa atukira omwoyo tegunaba kutuuka mu ddookooli okutuuka mu ddookooli awo takkiririza ddala waliwo ki samulaba waliwo ekibona yali musiraamu oyo omusiraamu teyali tauba ekyo kyali yali ateekeddwa okikola kubanga omusiraamu akimanyi nti omuntu bwasimayo la ilaha illallah ayingira jana kutukwali kwenenya kutukwali kola ki kwenenya era ekyo tekiriwo kyenyagala mutegeere bwe tugamba nti ngaobonera okuba omaze okutuuka kwekubanga omuntu atandise okussa ogwaki naye omuntu ekimotoka kimuguddeko ali wakati w'okusubira okuwona oba obutawona asobola okulangirira okwenenyako oba oli awo ekimu ku bintu ebikkirizibwa omuntu okubeera ng'akola mu kiseera ekyo tutola saala kwekuba nti ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kwegamba nti ashhadu an la ilaha illallah niwe atagamba nti waashhadu anna muhammadan rasulullah ogamba nti ashhadu an la ilaha illallah kimumalira saa tali musiraamu ayongerako ashhadu anna muhammadan rasulullah bwe kiti wallahu alam tujja kukomawo subhanaka allah bihamdika sigenda kukkiriza bibuuzo olw'obudde أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته